lenziswa sewuyoze kube
lenziswa uyoze kube mina uthi ngikazi lenyama
wasi lenziswa sewuyoze kube
lenziswa uyoze kube mina uthi ngikazi lenyama
wasi atshulu umuntu ehambela emikuba yase hostela mibi
Yeah.